ikhulile ngibonile awubheki isilo sonke nesibayeni saso ngibonile ngikhulile awubheki isilo sonke nesibayeni saso ngibonile ngikhulile awubheki isilo sonke nesibayeni saso isilo sonke nesibayeni isilo sonke nesibayeni saso isilo sonke nesibayeni isilo sonke nesibayeni saso ngibonile ngikhulile awubheki isilo sonke nesibayeni saso wolakhalicilo ezweni uhulathi babalababa wolakhalicilo
Ulati babalababa.